na benshi kanti yose nibyita nsitite musenyu rero murembe rw'abatinimbu obumanyi tusongana mugari buri omwe aba n'ecoyisi ye kubisanisa benseri wansi w'enjuba mumazima newesaliraho okwerese ekimuogwera n'emikiri obundi naabyangatanya okusinziira ku ye bw'abaasiimye kasiiko n'akuyingira nga kyotomatidde osesa n'abalabi oyo ava ku mulwadde we nagende erukoga oggane oye olo mumasukune waba wankoko eyafanandeku nze kwende ndongo budongo nsinga olukoye ne batanyumiza o abataka muwage muwage abange tucape mipimba abaana bato batule abobbo bwe bakuba mubugalo ate abakulu bayimuke etufe n'omupimba ate abatidde bayimuke abo nabo bafulume bagirwe aafa bayinza mutuleke oluno lunaku abashakasi tanzigidde musanyu ngero mulembe gw'abatini bw'ogumanyi tusongana mugali buli omu aba n'ecoyisi ye kubisanyusa byensiri wansi w'enjuba mumazima newesaliraho okwerese ekimu okwira nene kiri omundi naabyangatanya okusinziira ku ye bw'abaasiimye kasiiku n'akuyingira nga kyotomatidde osesa n'abalabi oyo ava ku mulwadde we nagende erubukawo okkane oye omumasukune bwaba wankoko eyafanandeku nze kwene ndongo budongo nsinga olugoye ne batanyumiza o abataka muwage muwage tucape mibimba abaana bato batule abobbowe bakuba mubugalo tetufa bakulu tusituke tufe n'omupimba ate abatidde bayimuke abobbo bafulume bagende ebaba bayinza mutuleke luno lunaku lw'abakyakazi Abugi, what's the matter? Swah. Sabinsize kenyini kulina batumira mubaka akitaino ngisuta okupanjigeza mpozi kupeerya nyabo yeyiyo genziringani faanaganako n'entungwe ya ssebo bwate naekigeza kukyeya nnonga bisobulamu bwa duniya banange ndigisasula ntya mu kujebaza ekyakati kyenfudde eri mukama ndisiimisa kinze kino gyendi atona kirabo nzira kyemba neesonyiwa nesirowooza ku bizibu binnuma tebigenda kugwate bwobirowooza ennyo ne byongera kuwera kale nze bwe zibaamu kyenva nnamu zaakagiraasi k'endigi maama nenjiwayoko olubuguma mu mwatu ne mbakagita abanange wulira endongo amusituke kukizi abanange wulira endongo kyokka kulaba kesobola amwebale n'obulabo bwange abanange ensi yino kati n'otukyeze wano tewali mutire okitegedde choisi ekumisanyusa binsere wansi w'enjuba libeerera ddala ddimu kuugula endowooza z'omuntu ayagala wali ekigambo mukwano nze kyammalenda sikugooba osiibe ludda lw'abakazi naawe gy'oyitira olaba nkumu alekawo omuntu anaamugasa neyensibako kantu akeffako bwe gy'oli ne weebuuzaamu nti wa ano naaliko ekimuwujja naso nedda ewa choisi emu bamusanyusizambe yali alabye iyo mundi naabyangatanya okusinziira ku ye bw'abaasiimye kasiikwa musuula n'eddalu nga twatamatidde asesa n'abalabi nyo buzanyo jira nso muntu abula ne kumiri mucho echi sitava kumulwadde wempaka nashifuba ogane oyo eso simusambi nti naye etaba mukalo yalaba mulabi banji nyolo kuba kutunula butunuzi wananti nze ndaba nkumo abanange ne bepakira nako okuva mu uganda bagulumbe ne kinya akasiiko abasuula neddalu bwe babawangula babalula ne kumacupa namwekucyo kunyumira banji naye nze gwandemeera mbigwa bbali okwo kwemba okusekerera kibitonga nti mulaba atabuka gwa soka oyo naye choisi ye mu bimusanyuse nnyoli wansi w'enjuba namwe ndaba kwagala si wabi mugende muwagire abakesusi ese gwanga bira jogo
Kenda mutemu lechena batwa telo lereko mujakusi mara pakama